Adan, 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 fugule, ay. ana waxaan ku yaal badan isaga foreega badan adan adan ku guleeyahay